gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous...
Mwisho unachezaje?
Unachezaje?
Unachezaje? Kwani unachezaje?
Unachezaje?
Unachezaje? Sasa mwisho unachezaje?
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 Kwani unachezaje?
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 Bili kwa bili four. Pale pale.
Pale pale.
Dawa ya show. Nice line.
Nice line.
Okay, peleka. Vuta. Taratibu soka pupa. Ebo, deliver. Shusha. Apo mbele kwenye tanga. Unye mtigani
wamchongo.
Wakiukata
haukati.
Isi ni mtigani
wamchongo ma.
Wakitukata
hata.
Asa waonyesho unachezaje?
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 Kwani unachezaje?
Unachezaje?
Unachezaje? Asa waonyesho unachezaje?
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 Kwani unachezaje?
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 Asa
poli poli popo popo poli poli pola.
Katika,
ukatika.